kwazise kulisedi ilindle yinto yakhe kwaye yincutshe kulo xa iqela lakhe libizwa eyona ngqalelo yabo ijolise ekukhuseleni bona kunye noluntu kwezontsholongwane zithanda elo lindle. Yiba nomfanekiso woku, i-PPE epheleleyo, ishiti laphantsi elibekwa ngocoselelo. Ze okuchithekileyo, ungakhathazeki, sibulela umxube we-bleach kunye nokugqumelela ngomhlaba omncinci, kube njalo akusekho kwanto. Kwaye, masingazilibali izixhobo zolushishino, imihlakulo emide, amagqongo kunye nelori efunxayo esemagqabini, ehambelana nayo yonke imimiselo yokhuseleko kamasipala. Kwaye ke, masingakulibali ukuhlamba kwabo izandla ngesepha namanzi. Ngoko, ukuba unomdla, malunga nendima edlalwa ngabakhuphi ilindle abakhathalela ukhuseleko, jonga kwiwebsayithi yesebe lezamanzi nogutyulo, i-DWS ukutsho, malunga nezinye izixhobo.